waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee dalkan austreeliya ee a c loo soo gaabiya ayaa mar kale difaacay bulshooyinka muslimiinta ah ee austreeliya degan, isagoo siyaasiyiinta siinaya macluumaad ku aadan khatarta argagixiso ee austreeliya ay wajahayso. Madaxa a c o duncan lewis ayaa hortagay guddi ka tirsan senatka, wuxuuna hoosta ka xariiqay inay tahay in dhinacyo kala duwan laga eego marka laga hadlayo bulshada muslimiinta ah.
There are more than half a million Australian Muslims. Of these, and I've said this in this committee before, less than 0.1
waxa Australia ku nool nus milyan muslimiina. Tiradaas sidaan hore guddiga ugu sheegayba in ka yar eber dhibic hal boqolkiiba ayaannu indhaha ku haynaa oo aannu dhanka ammaanka shaki uga qabnaa. Haddii aan inta kale eegnana, 99.9% muslimiinta Australia ma aha dad khatar ku ah ammaanka dalka, hay-addeennuna ma aha daday isha ku hayso. Kulankii hore ee guddiga sanadka uu ku hortagay bishii May ayaa hogaamiyaha xisbiga One Nation Pauline Hanson ay weydiisay Mr. Lewis tirada qaxootiga iyo caruurta qaxootigu dhaleen oo ku lug lahaa falalka argagixiso ee laga hortagay Australia gudaheeda. Waqtigaas ayuu sheegay inaysan jirin wax caddaynaya inay jiraan xiriir ka dhexeeya qaxootiga iyo argagixisanimada. Wuxuu haddana ku adkaysanayaa inay muhiim tahay inaan sawir khalada laga bixin qaybo ka tirsan bulshada Australia, isagoo intaa ku daray in jinsiyadaha qaarkood in sidaas lagu sifeeyo aysan ka caawinayn ACO inay ogaato shaqsiyaadka ay shakiga ka qabaan.
Stereotyping any group as a source of threat is not helpful. It is behavior, not background, which ACO is investigating.
In bulsho dhan lagu sifeeyo oo lagu dhejiyo wax aysan ahayn oo la yiraahdo iyaga khatartu ka imanaysaa ma aha wax cidna caawinaya. Waa habdhaqanka qofka ee ma aha jinsiyaddiisa wax aanu baarno. Waxaan diiradda saarnaa inaan ogaanno oo ka hortagno weeraro argagixiso. Si aan taa u gaarnana, waa inaanu foojignaano oo la socono meesha khatartu ka imanayso. Hase yeeshee, argagixisadu si joogtaa ayay wax uga beddelaysaa sida ay u shaqaystaan oo u qorsheeyaan weerarada iyo si ay ugu gooyaan ama uga leexdaan nidaamka ammaan ee dalka. Mr. Lewis ayaa sheegay in khatarta kooxda IS inay weli socoto, laakiin ay kooxdan si adag loogaga adkaaday dagaallo ka dhacay magaalooyinka Mosul iyo Raqqa iyo weliba Marwi oo dalka Filibiin ah. Wuxuu sheegay in propagandada IS inay weli tahay mid xooggan oo kicin karta dhalinyaro raacsan, khatarna markaas ku noqon kara ammaanka. Senatarad ka tirsan xisbiga Labourka Kimberly Kitching ayaa su'aashay Mr. Lewis tirakoobkii u dambeeyey ee Australianka ka dagaalamaya bariga dhexe. Tiradaas ayuu bixiyey markii u dambeysay ee hortagay aqalka sanadka.
Has there been an update in the number of Australians who've participated in armed conflicts with non-state actors?
Ma jirtaa tira cusub oo ku saabsan tirada Australianka ee ka qayb qaadanaysa dagaalada ay ku lug leeyihiin kooxaha aan ka tirsanayn dowladaha oo ka dagaalamaya dalka dibaddiisa? 110 ayay ahaayeen tiradaas, wax ma iska bedeleen? ayay weydiisay. Madaxa ACO ayaa sheegay in tirada Australianka weli ka dagaalamaya bariga dhexe inay intaas ku dhowdahay. Wuxuu intaa ku daray in dowladdu weligeed sidoo kale ay aaminsanayd in 68 ilaa 85 kale la aaminsan yahay in lagu dilay bariga dhexe iyagoo u dagaalamaya kooxda IS. Mr. Lewis ayaa sheegay in ku dhowaad 40 dagaalamayaal dibadda ka soo dagaalamay inay Australia dib ugu soo noqdeen, laakiin wuxuu dadweynaha u ballanqaaday inaysan jirin khatar ay ku yihiin bulshada.
What I can assure you is that every returnee who comes back from the Middle East is included in what is a whole.
Waxaan idinka ballanqaadayaa in qof kasta oo ka soo laabta bariga dhexe in lagu darayo nidaam ay dowladdu ku eegayso inay bulshada ku dhex noolaan karaan iyo kale, sidoo kalena lagu eegayo sida loola dhaqmayo qofkaas. Dabcan waxaanu leenahay awoodo kala duwan sida inaannu maxkamadeyno, iyadoo hadba ku xiran go'aanka maxkamadana in la xiro qofkaas ama in lagu daro barnaamij dhaqan celina. Marka waxaanu ka ballanqaadaynaa shacabka inuusan jirin qof bariga dhexe ka soo noqday oo aan barnaamijkaas la marin. Marka waanu ognahay khatarta ay keeni karaan dadkaas soo noqonaya.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.